saburadi bogola fartan yasagalat. Rabbiga amana, rabbiga gabi usub ugu gabia. O amanti sana shirka kudusinta kagadah gabia, herbino Israel, ki iyaga umay haku rey reyen, o her siyona, bogor koda haku farhen, maga isa ayarta haku amanen, o aman haku gabien iyago sita daf iyo katarad, waay rabbi guhu ku farhadat kisa. Wuxuu kuwa amalka qabowna ku qurxin doona badbaado qudusiintu ammaan ha ku reereeyeen oo farxad ha ku gabiyeen iyagoo sariirahooda jiifa ammaanta sare oo ilaah afkooda ha ku jirto seef laba af lahuna gacantooda ha ku jirto si ay quruumaha uga aargutaan oo ay dadyowgana u ciqaabaan si ay boqoradooda silsilado ugu soo xiraan oo ay raggooda gobta ahna jeebooyin bir ah ugu soo xidhaan si ay iyaga ugu soo dejiyaan xukunka qoran qudusiintiisa oo dhammuna waxay leeyihiin sharaftan rabbiga ammaana.